smokemziki.com.
Anasema tuacha ni minka mwacha Misha move on Wana ni ganda ganda Harandizi kasawa li tupia maganda Mimtoto wa mungu ya natumia waganga Kada jafuka mtu wakatuka na mamba Tulisema spati baby Uyu nani Tulisema spati mtoto mkani Uyu vipi nanchekesh
Kukukucha wawe
Download kupitia smokemziki.com.